It's your boy Podcast Surprise. And it was but proud. Praise the Lord. Katiende mugomo oro kukiriza kweni na moye. Dimolamo rakuba inechisa. Na ye nkoze ebikyamu bingi nga nnoonya kimu nsimbi nga simanyi nti wotamwekwasa omutonzi tewabaawo mwekwase ye Mukama ebiganye yabimala asumulula ebikusibye kitafa balabe babalaba. Mwekwase ye Mukama ebiganye yabimala asomolola ebikusibye kitaffe. Ng'olemereddwa ng'emmere ekutulugunya bakira omukono gwe omusaba ajja kuwuliriza. Yewayo kurafe na komererwa atutase kati manya wali okukuyamba. Mwekwase